Gale champidu, gale champana, wili lwe tambolo lumia Kampala. Gale champidu, gale champana, wili lwe tambolo menya Kampala. Agamba, taimu njaye, taimu mbaya, olusakaba, wowe yaye, anyeku njaye, yakowe njaye. Geto kisuze sinyo anjaye, afuka suku vafuke mbi, bitu nyikate rafembi, afuka suku vafuke mbi. Kampala, dissidency. Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba. Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba. Nightande, you give me water. Nightande, you give me data. Never touch a number that hard. Baby, you gonna science no sawayansi. Sabako over you and see. Science totally serious. Somako over you and see. Science even to be and see. Logako. No, you don't fuck with the devil. We are the devil. Bullet, you bullet. Kaboom, kaboom, kaboom. Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba. Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba. Galo champidu, galo champana, wili lwe tambolo lumia Kampala. Galo champidu, galo champana, Tambolo menya Kampala. Agamba, taimu njaye, taimu mbaya, olusakaba, wowe yaye, anyeku njaye, yakowe njaye. Geto kisuze sinywa nja. Science no sawayansi. Sabako oveyo wansi. Science ebintu byansi. Logako
kasaje matuka kabi.
Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba. Nida mchalo mo Desemba, awali mchalo mlikune sungayo. Dawa kula mda Desemba, zendi wasitete jasemba.